waxaan u sheegay inaan u taaganahay kursiga madaxweynenimo in muhiim ay tahay hoggaanka u sareeya ee dalka in dib loo fiidiyo oo wax laga bedelo sida uu hadda u shaqeeyo. runtiina dalka kan uu isbedel madaxweynenimo u baahan yahay, sababtan ay tahay in isqabqabsi badan uu dalkan keenay dib u dhac runtii aada u fara badan. loo baahan yahay maanta qof garan kara ra-iisul wasaare yacni sayiska iyo fursadda u baahan yahay inuu ku shaqeeyo siin kara madaxweyne ahaanna hoggaan iyo aragti dalka ku hogaamin kara xukuumaddan xuquuqan xukuumadda u dayn kara.